talk to somebody. DJ Guto, yeah, yeah.
Eti jamani chu na chula nalo. Eti kali ti na meri tingisha. Jamani chu na chula nalo. Eti kali ti na meri tingisha. Mini shazoea kuna chula kimbao mbao. Kaletwa chibonge oya wesi mazarao. Mina ondoka yo pati
wanangu mina ondoka
wanangu kuna mdada najifanya na katika uno lenyewe gumu asija kavunjika kuna msista ulimwagarazi ukareta zarau kumbe ulipiga chingili leo kasau kuna msista ulimwagarazi ukareta zarau Etu ulipiga chingili leo kasa unashika ukuta dada unashika chini hapo hapo chini hapo chini kwa chini nashika ukuta we dada unashika chini hapo hapo chini hapo chini kwa chini hapo eti jamani chu na chula nalo eti kali ti na meri tingisha jamani chu na chula nalo eti kali ti na meri tingisha leo Atulali leo, tunakesha leo. Atulali leo, tunakesha leo. Haya tunde mjando wanangu na ganda po. Eti bichi boy muone ameganda po. Haya tunde mjando mwanangu meganda po. Oya bichi boy muone ameganda yo. Unatia mguu natoa. Wanangu natoa. Unatia mguu natoa. Wanangu natoa unatia mbu 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 oya boy kula ushibe hawana shukulani yao kaupendeze hawana shukulani yao dada usigawe sana hawana shukulani yao usitoe hawana shukulani yao mchakatizi who's a boy? Now I know body gang again, gang. How we clever? How we smarter? Our DJ Guto.
Money, yeah.